stray.
Kufuna kwanga
on the pit.
Hit Meg
on the old boy.
Shipata new wave kill.
Exclusive from ZabiTunes.com.
Kulimba mtima. Siku jifuni la vintu vene ni majita. So when I drink, when I smoke, when I try to have fun. Nima funa kuivala chema precious. Wingwe nambo. Nima funa kuivala chema precious.
Kuchitaveni chida uchoka na sokela. Nishita vaba kulivifani kamu yokela. Pakuti moyo sasanka. Vene uchitafuti bakumwa vena. Ya, ni kuchita viku konolesa. Kuno kwatu komedi sima sekesa. Ya, killing a stress ni kusambamo. Vene few flesh na kamu shangamo. Ya, kuma kuseni ngati waoka soba. Uona vose pakonkolo. Meka tipange plani paka tinkale hai. Mkala monga ine ni kukosa.
Mkala nga ine ni kulimba mtima. Siku jifuni la vintu vene ni machita. So when I drink, when I smoke, when I try to have fun. Nima funa kuivala chema precious. We mwena mo. Nima funa kuivala chema precious. Siku funa kwanga ine sini mofuna. Nima funa kuivala chema precious.
Kulima mtima, ukanipeza kumo wa usazikamba. Ukaziziva nichita babalaza. Mukabia nye mweni peza maasa.
Unikala kwa munikululu kile. Nika mwamu sini mangala ndine. Kuno kulipe nipa weni steti kulewa everyday. Oh oh oh. Mkala nga ine ni kulimba mtima. Siku jifuni la vintu vene ni majita. So when I drink, when I smoke, when I try to have fun.
Nima funa kuivala chema precious.
Nima funa kuivala chema precious.